kun sagale America sagantafan oromoti. Akkamootan hordoftoota keenya guyyaan har'a kittata muddee 31 bara 2024 keessummeessituun keessan an tujubee horaati. Sagantaa keenya har'a keessatti kan du'an boqotan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Jiimii Kaartar hojii isaan Itoophiyaa keessatti hojjetan ilaalchisee xiinxala dhiyaate. Qindeessa muuziqaa afaan Oromoo eenya beekamaa dhufe waliin marii geggeeffame akkasumas lammiileen Ameerikaa waa'ee pirezidaanticha duraanii du'an boqotanii Jiimii Kaartar maal jedhu kanneen jedhan qophii har'aaf kan qindeessine keessaati. Oduudhaan jalqabna. Jaalannee Gammada.
President Joe Biden amajji sagal fulle kenya guya gadda biyyoolessa kan President United States soddomi salgaffa Jiimii Kaartar akka ta'u wiixata kaleessaa labsan. Kan umriin isaanii waggaa 100 dilbata darbe du'an boqotan Kaartariif kabajaa qabnu ibsuuf waajjiroonni mootummaa federaalaa hundi guyyaa sana akka cufaman Biden ibsaniiru. Ummanni Ameerikaa guyyaa sanatti bakka waaqeffannaa isaatti akka walitti qabamu achittis yaadannoo pirezidaant James Earl Carter Jr. kabajaa akka kennan nan gaafadha jechuun Biden labsii sirnaa dilbata darbe galgala baasaniin beeksisaniiru. Ummanni addunyaa gadda keenya qooddattan ayyaana kabajamaa kanarratti akka nu waliin taatan nan affeeraa jedhan Biden. Sagantaa kabajaa amajjii sagal magaalaa Washington DC keessatti gaggeeffamuuf pirezidaantota Ameerikaa lubbuun jiran hundaa akkasumas namoota kabajamoo hedduun kan irratti argaman ta'a. Kana malees Biden alaabaa United States guyyaa Kaartar du'an irraa eegalee guyyoota 30 gamoolee uummataa, buufata waraanaa fi gamoo mootummaa United States kanneen biyya alaa keessa jiranitti walakkaatti gadi buufame akka fannifamu ajajaniiru.
President Biden gargaarsa waraanaa gara dolaara biliyoona 2 tuqaashanii dabalataa Ukraineef akka kennan beeksisan.
Biden Ameerikaan meeshaa waraanaa gara dolaara biliyoona 2 tuqaashaniitti dhiyaatu gara Ukraineetti ergiti jedhan. Bulchiinsi Biden torbee sadii booda pirezidaantiin filataman Donald Trump aangootuun qabatiin dura Ukraine Raashaa ofirraa ittisuudhaaf maallaqa qaban hundaa baasuudhaaf saffisaan hojjechaa jira. Gargaarsi Biden kan wiixata kaleessaa ifa ta'e kun aangoo pirezidaantii tokkoo dolaara biliyoona 1.25 irratti ajajuuf qabu kan of keessaa qabu yoo ta'u waraanni kunis kuusaa meeshaa jiruurraa hanqisuudhaan meeshaa waraanaa saffisaa gara dirree waraanaatti akka geessu kan taasisudha. Waliigalteen kun meeshaa waraanaa yeroo dheeraa dabalataa karaa qajeelfama gargaarsa nageenyaa Ukraine adda ta'een kontiraatarra kan kaa'u yoo ta'u meeshaa waraanaa yeroo dheeraadhaaf geejibaan erguudhaafis baasii barbaachisu kan kaffaludha. Biden amma maallaqa baafamuuf hafe immoo aangoo gadhiisuu isaanii dura akka itti fayyadaman waadaa galaniiru.
Namoonni chaayinaa gama intarneetiin hanna odeeffannoo alaa yookaan basaasa geggeessan fageenyarraa buufataalee hojii hedduu fi galmeelee arguun dhorkaa hin taane yookaan iccitii hin qabaanne seenuu isaanii ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi wiixata kaleessaa beeksisee jira.
Kunis kan ta'e erga dhaabbati tajaajila sooftiweerii dhiyeessu kan qaama sadaffaa irratti miidhaa geessisanii booda. Ministeerri maallaqaa kun buufataalee hojii meeqa akka seenan yookaan galmeelee akkamii haakaroonni kun argachuu akka danda'an bal'inaan hin ibsine. Taatee raawwatame jedhame kana gocha farra nageenya saayibarii guddaa jechuudhaan qorachaa akka jiru ibseera. Dubbiimaan ministirii haajaalaa chaayinaa Mao Ning kibxata har'aa Beejiin keessatti ibsatuu ta'uu nuuf kennaniin himannaa kana haalaniiru. Himannaa bu'uura hin qabne ragaa hin qabne akkasiirratti irra deddeebiin ejjennoo keenya ibsineerra. Chaayinaan gocha hannaa yookaan kan haakaroonni raawwatan gosa hundaa yeroo mara mormaa turtee jedhan chaayinaa irratti odeeffannoo sobaa kaayyoo siyaasaaf jecha facaasuu san nuti immoo caalaatti morminaa jedhaniiru. Qondaaltonni Yuunaayitid Isteets dula basasa cyberi gudda China kan salt typhoon jedamun kan qondaltoni Beijing barre famota unfavi haso abil bilalam mele America lakosi sanin bekamni akkargatan tazi sanarat cheminan wujechu ittufanijo
manni murti korea kibba presidenti biyetti angorra kafaman yon su kion ratta jajahida basusa qorattoni kibtatara isaniru
Alli kun deggertoni ibbota lakkaman karramana jirenya unfa presidenti chabrat akkawlitti qabaman tasisera yon lafsi sera warana mudde sadi basanirat yero sadafaf gafidaf iyachu abusanitin qorattoni ajaji kun akkabau gafatan kibtata harqa ware bod namonni heddun mana yonin alat barre fama fi alaba korea kibba qabatani dadanno seri warana sera qabesa Angorra kasun sera qabesa miti jechaturan ajajni hedafi ajajni sakatta insa ganama arabe rajachudan wajirri mummen qoranno walini kayon ratti gaggefamu gaggesu ubachi sejira tajajilli nagenya presidenti chaegu kanandura ajaja sakatta insa kabaju wandi devjech qorattoni polisoni hedata na rawachu danda ufi isun sani ifamiti garen sera kanion ajaja hidake name kan sera qabesa kan intanefi gati kan inqabne dejechud anifse ajaji bae kun hojir akkahin orle gafachuf wada senaniru polisin bayina gara nanno mana presidenti chaduranitti kan ergame yotaw mormitonni hiriran akkasarara sani eggatan kan ajaja yotaw karan mana jire nyayon senufi baugaru banada chanun ibon keom sompo
ከኖርድ ፋድርተን ሰገሪ አሜሪካቲ ገባሳሬ ከኝታነ ተናጨኑ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ሶዶሚሳል ገፋተ ኡርአን ከንብየሳኒ ተጃጀራን ጄሚ ካርተር ወጋ ኢበተኮት ድርበተ ኤንገዳ ኤርገዱአን ቦቆተኒ ቦዳ ለሚሌን አሜሪካ ዋኤሳኒ ከራ አዳዳቲን ኢፍሳጅሩ ገባሳ ቪኦኤ ስካትስተንስ ነሞተን ተኮቶኮ ሃሶፍሲ ሱርአን ገባት ንቆጴሴ እታኔዲያት
Fulle masara White House bakka alaban biyya gadisike fannifame jirutti jirattu kuta California kantate Shelley Johnson President United States durani Jimmy Carter President ishen jallattu akkatae dubbatte
He was just a good man a decent man
Namagari ture kabajama amalama tari wankana boda bay energin
Keith Barnes jirata kuta Washington magala kakomati Jimmy Carter kanjala tiada tamanu namottan rakkina mana jirenya kabanu fi mana ijaru dani bekamti argachu dani akkatae dubbatu
There's a number of habitat for humanity housing near where I live
nanno anjiraddu kanatti manottan abata Jimmy Carter habitat for humanity jedamuni ijaramani heddu tujiru akkasumasi namota biro gargaru dafi ofkenusa jirenya kenya keisatti hunda kenya fi kayoni nijal kaba sanana tifakata hali adunya bakkanu sinama ingargarre taunisa yemusu kanisa ta ejirutti innigaru waggota heddu dafi fakkenya gari tayir jedani Jirattu kutaa Virginia kan taate Natasha Walker Carter nama gargaaruun amman barbaachisaa akka ta'e agarsiisuu isaanii dubbatti.
Hojii mootummaa keessatti kan barbaachisu uummata tajaajiluudha. Kun dandeettii barbaachisaadha. Akkasumas fakkeenya ta'uudhaan hoogganu bakka kitaaba qulqulluun itti qo'atamu akka qaban beeku dhaabbata dhala namaatiif bakka jireenya mijeessu Habitat for Humanity jedhamu qaba. Kun hundi akkaataa itti gaggeessuu qabnu akkasumas akkamitti lammiilee Ameerikaa. akka keenya wajjin walitti dhufeenya uumuu qabnu irratti fakkeenya gaariidha.
Bakki bittaatiif gurgurtaa aksiyoonaa yookaan stock market magaalaa New York keessatti argamu wixata kaleessaa ittuu bittaaf gurgurtaa hin jalqabin dura sirni bilbiltuudhaan kaarteriin yaadachuu raawwatee jira. Jiratu kutani ujarsi kan tate Delorisi Spivak, Jimmy Carterini kan yadattum, rakkina Israeli fi Palestine gidujiru hiku ratti wanisan hojjatanini.
I am so in awe of him.
An baye ni sadin kisifat president ma sanan din kisifatta sababin sas inni nama mirga civilotaf egum sananno tiflola tureda wa e ba giddu gale sarat kitabon inni barres baye wan gudda yero wa e wali galte camp david yard qama kotu attiqor
jiratu kuta connecticuti cantate kim potivin duti jimmy carteri wa e presidentum matifi jirenya isani akkacalatti baramu tasisu isa dubbatan.
I think a lot of the policy that
Imam Matan Nirtirmate kasumas dinagdev sena yero sana kan an quban qamne baye nattifakata sena nero amma wan baye wan ipsu wan baye baranna jireni yada
Sandra Walters magala Carteri itidalatan isa kuta Georgia ti argamu pleni kesatti saibashe dandi manashe gamatti guddate niyadatti.
Thank you Lord for letting him live 100 years.
Wagari batoko akajiratu jirenya sa kesatti wan barbari hujjitu akadandau wan tasesef waqayyo fagalatu wan baye wan rawote natifakkata nama magala tiqo Georgia kesatti argam bakkaqotinsi lawziyo kan ocholoni Mati satti argam plains raka e president United States ta udande enyu tuwan ni ujjete ratti gadd
Jimmy Carter amajji sagal barakuma lama fi diddami shani sirnige gessa isani Washington ke satti Edgar Awate boda bakka dalota isani plaini ke satti sirni awalcha isani akkarawatu ibsa gabasni Scott Sternisi VOA dafi kope sekun an bafkadu morodat
yeroo jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya rasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Amma gara qophii addaatti ceena nu waliin tura. Qabaachuudhaan President Biden seera isaan baasan deeggartoonni mirga qawwee qabaachuu deeggaran hedduun mormaa turan kana ilaalchisuudhaan gabaasii qindaa'e kanattaanee dhiyaata kunoo.
Mirgi abbootii qawwee hooggansa isaanii jalatti akka eegamu waadaa pirezidantiin filataman Donald Trump saffisaan akka raawwatan dubbatan keessaati.
In my second term, we will roll back every Biden attack on the Second Amendment.
Yero marsaw jiko salamma fa keesat alella Biden Second Amendment yukan serofoye lamma farattun daud angegesan ambisuda. Alella kun safisaf ari gudda kakabuda. Battala Biden White House keessa baut jalkamna.
Waltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa United States akka jedhetti bara 2023 keessa sababa hokkara qawween kan ka'e lubbuun 47 ta'utu dhume. Qorattoonni akka jedhanitti President Joe Biden lakkoofsi kun akka gadi bu'u taasisuuf tarkaanfiiwwan wal duraa duubaan fudhataniiru. Waltaa John Hopkinsitti daayireektara furmaata hokkara qawwee Jane Pauli Wikons gama Skype'n ibsa kennaniin akkas jedhan.
This includes the American Rescue Plan funds.
Kun malaka karora bararsa America sagantale giddu senins jequmsa hawasa deggeruf bahu dabalata bulchins Biden ATF FBI dandeti san industry chato achuf qaban cimsera jeran leliston mirga qawwe qabacho kajedanit terkamfi wonkun mirga sera foye famela mafa kan hera United States rata ejru kaqabsura Alan Gottlieb, itana presidenti olana abata seera foye fameyokan second amendment jedamuti.
We don't think that they've done anything to skip
people. Namota nageenya sani eegu fuwano jetanatin fakkatu. Wanti sano jetan mirga seera foye famela mafa yokan second amendment sarbu kofa.
Deggertoonni Trump seera namni kutaa biyyaa tokko keessatti eeyyama meeshaa qabaachuu qabu bakka biraa keessattis qabaachuu danda'aa jedhu mallatteessuuf waadaa galan akka raawwatanis fedhii guddaa qabu. Namoonni eeyyama qaban meeshaa waraanaa isaanii qabatanii gara kutaalee biyyatti shantammanuu hundatti akka imalan haala mijeessa. Nick Clark, Wisconsin Kerry Inc. jedhamurraa akkas jedhu.
You have to look up their specific gun laws and in some cases you wouldn't be legal to carry
tokotokon kutabiya tikesa darbitu sera qawwe adda kanisan qaban ilalu qabda yero tokotokon mo kutade adda sana kesatti batte demun sera qabe sentau kanafsun wannu tsarka federalat targu barbanuda
kan sena ibe sammu qabu ilm frank simrali camden barakumala mafdigdamilam qawwe seran bitamen ofitir ukwasun torban murasabo do fajjese simralin tarkamfi wonnagenya qawwe kanakka sakatta insa achias ufanama foye atae buljinsa trump jalat akajratu barbadu
you know if a mom or dad wants to keep a gun in the house for protection I have no problem with that The problem I have is why does
Bekta hati ukan abanto kofe guraf qawwe manake sakau yo barbadde ukan barbadde ani kanaf murmin qabu rakuna ni qabu mirga qawwe qabachu ke malif mirga qawwe nakamana ko ngalle gochu fani qabu agugada
qorannan walta piu jedamu akka agarsi sutti namoni dukuba sammu qaban qawwe akka himbitanne ummata biratti deggirsa parti lela mani ballatu jira garu lammiileen Ameerikaa yaada imaammata qawwee irra caalaa irratti akkaan qoqqoodamanii jiru. Miidiyaaleen hawaasaa heddummaataa adeeman yeroo kanatti gaazexeessummaa yookaan sabaa himaa idilee irratti dhiibbaa isaan qabaatan maali? Kanarratti gabaasi qindaa'e kuno.
Namoomsa Admaasuu kana dura miidiyaalee garaa garaa keessa kan hojjeteeruu fi ammas televiziyoona Itoophiyaatti gaazexeessaadha. Miidiyaan hawaasaa erga dhufee sirni gulaallii isaa daangaa waan hin qabneef safuun uummataallee akka cabu taasiseera jechuun ibsa.
Erga miidiyaan hawaasaa dhufee wantoonni baay'een gaazexeessummaadhaan gulaalamanii safuu uummataa cabsan jedhu akka feetee akka ta'u taasiseera jechaadha. Adeemsi gulaallaa isaanii baay'ee dadhabaa hedduu kaanitti immoo. Hin gulaalan iyyuu ta'a yookaan immoo vaayilant viidiyoos yookaan wantoota dhibbaa uumuu danda'an miidhaa qaban jedhee hambisu darbee malee safuu uummata hundumaa beeku miidiyaan hawaasaa. Kanaaf akka feetee dabarsa wantoota baay'ee.
Beekaa Atoomaa amma Addis Standarditti gaazexeessaa kan ta'ee fi miidiyaalee garaa garaa keessa hojjechuun muuxannoo waggaa dheeraa qabu miidiyaan hawaasaa gaazexeessaatti hojii dabalataa dhaleeraa jechuun ibsa.
Akkamitti yoonaan jettee. Hojiin gaazexeessaa jalqabumayyuu odeeffannoon tokko dhuga qabeessummaa isaa mirkaneessee namatti himuudha. Kanaafuu hojii dabale gaafansiin jedhu sooshaal miidiyaan maal fidee dhufe odeeffannoo dogoggoraa yookiin odeeffannoo dhugaa hin taane sababa adda addaatiin yookiin immoo akka adda addaatiin kan himamu. Sooshaal miidiyaa irratti daangaa tokko malee yookiin immoo qaama to'atu tokko malee. Namni dhuunfaa tokko akka barbaadetti waan itti dhaga'ame waan arge waan dhagee barreessaa oola tamsaasaa oola kanaaf gaazexeessaan immoo waan sooshaal miidiyaa irratti haasa'amu kana waan namni barreessu kana jala bu'ee hordofee dhugaa ta'uu isaa mirkaneessee nama isa dhaggeeffatuuf hima jechuudha kanaaf hojiitti dabale gaazexeessaatti jechuu hin danda'ama hojii dabaluu qofaa ta'uu ta'ee. Hojii gaazexeessummaa caalaatti akka ulfaatu taasiseera. Maaliif akka ulfaatu taasisa wanti amma siin jedha kuni yeroo barbaada odeeffannoo tokko mirkaneessuun dhugummaa isaa mirkaneessuun yeroo qofa immoo ta'in leenchaaloo barbaada riisoorsii biraa barbaada jechuudha waan isaan mirkaneeffachuun kanaaf.
Namum sanis yada gazete sati hoji dabalata dale rejadu yomu ifsu.
Agenda biyota, agenda motu mota, midian hawasa, fide ofi agatumurutti barai ragenir ajechula. Nekun agenda erosuti umu midialin idile kan karufatan kamalzi anin alati agenda social media da dufeti bizi taani isarati debi kani si surati imu jechada.
Social media yokan midian hawasa agenda mediale idile ume ragafa jennu gayen gazete sa aske satti mal tawuti kabasila amma wantu wal oksu hindande nye gazete sanis agenda won mediale hawasa rabarbadut isatti salpata male agenda won hawasa ke sagadibu e yokan ibe hawasa gadibu e korachun hagas mare himullatu qawwa gazete san asratti kabu akamti nipsu ti dandenya mediale hawasa kan wolin gazete sanis kufere jachu dandenyu
e dokana ti wala ma ila alla inni jal qaba malini mislufuma gazete sota asio e gazete sota yang jennu akakenya rat amala mislufumma amala hoji dadaba akasi takkatu fango deera media hawasarra ifasal pano atoku argate dake dimma sanara takkati yefatu sanaboda ger media idile tiro fidu ummanis median idile yo amma kana be kamti kenne wajin deme ummanis tiyefanna sagara sanata aje jaren inde lamma famali ni gazete san fini media hawasadan agenda umma metoku yada bitamir ga isamide samida mes imamida dawo yokan imisun edoka umsasafi abba devi irattikennu wangu tatemiti jechada yero baye kanaf yero imma hawasa guddat ta'e agenda su gazete san gara maliki dema imma kana isa ilallatu hunduma dubbise gara balance tiki de mainstream ida nokan media idile television radio mattan safarruwan isa kanatti wan balance isa egate yokan wan madala sa egate yada bitamirga fude imi kun akasture asika e asitti umurame imma kana kanada enyun ilallata devi irattikennu sise gutu sa hojjechutti de majechada
media len hawasa hordofto ta media idile hiru bre darbe nagenya gazete safille yeronitti balata an mulata jira kunis jala
garbiye kenya timmo yo garidi pirnelalle wontoni marsale hawasarati koda man ode fannu wangara gara namni matan sumal godu kundi yero bae nama yokin saban yokin amanta dan yokin kan gargar kokodu namni sidage fu namni sidawote yokin siwordo yokin gartu tokotti hirama inni kan inni hafemu gartu sabratti dema yechuna kana fata ka gaze satti wan balancer te wan akit gari tokotti illogni wan gari kanatti illogni hoje chet audience male you have done this yechuna chan inji namma gaste sto hitu mudacha jiru nu yinsu mudacha jiru gafo jen wana kanati ka gaste satti nagenu magaste safiyu ba fide mu fa social media an malife arab samu dandesa si dors famu dandesa wana tojetu ga nam ninjala ni namu dufa taw danda gare gurmai wai taw danda kama motum ma taw danda challenge yokini ipa social media nga si sa tifutiro koko nagenya gazete sati nagenya gazete sati nga wal kabotuda
angawuni motum magulanta gara gara rajiran fula media hawasa matasani kabachun wan gafatamu kabandisani wan ofi barbadam kofa media hawasa ratti matansun media le idile fi gazete sitotaf kormata bro akate kesumon nikola manwali galu hinuma yuja dalla momsan
angawuni hedun haga gari yokan raya social media haga hundi fachu tikan ganjo gafa inne watokko matansu gutumma matansa sana kan walin ga ani fi haga hundi fachu pechala kan kafale tau danda o kan hariro dan tau danda gurumun su media hawasa haga hundi fachu ti kambabal ate rojira je chala ta jabbi ko ti kule
be kanimmo angawni motumma fula media hawasa mata isani ratti ibsa basun akka carratti fudachu dandesa garum mojala
kamu mutumma tan itigafata umma qaban argachun bay ulfatan waye rakisan kanafu imma san ratti gadibani ofisani ti fiyu barresani ruyote yoki ifsakenani ruyote gaze san wan sada fayedamu danda akacharati garu rakonsa samayni iban samayni social media dunfadun fasani ratti wan ofisani jechu barbaden akka ofisani jechu barbaden ti jedu male gafi gazke san gafatu devi kenu daf gazke san wan ummani baro barbade jete ya dukanini gafatu wan ummani baro barbadu sana argachun baye ulfata ta yechu
hala amma kanan yottufufe miidiyaaleen idilee miidiyaalee hawaasaaf bakka dhiisanii harka kennatu moo ariitii miidiyaan hawaasaa qabu waliin tarkaanfatu kan jedhudha. Keessummoo tokko namoomsa Admaasuu fi Beekaa Atoomaa guddaan galateeffadha. Nagaan.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessuun dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa harkisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ce'e. Muuziqaa afaan Oromoo dhiyeenya maqaa horataa dhufedha. Magaalaa Adaamaatti dhalatee kan guddate Antanan weellistoota afaan Oromoo bebbeekamoo kanneen akka Galaanaa Gaaromsaa, Yoosan Geetaahuun, Surraataa Kadhaf kaaniif kan qindeesse yoo ta'u sirboonni aadaa Oromoo sirboota gosaan danuu qabaachuun gara hojii kanaatti akka saawwate ibsa. Weellisaa Surraataa Kadhaf Antanan qindeessitoota sirboota afaan Oromoo fuula duratti adeemsisaa jiran keessaa tokko jechuun ibse. Galmoo Daawit dabalataasaa qindeesseera.
Jimmy Carter pirezidaantiin United States duraanii kan umurii isaanii waggaa 100 dilbata darbe kana du'aan addunyaa kanarraa boqotan seenaa walitti dhufeenya Itoophiyaa fi United Statesiin gama siyaasaan yeroo sadii yaadatamuu maluu jedhu Profeesar Mararaa Guddinaa dura ta'an dhaaba Kongiresii Federaalawaa Oromoo.
Tokko yeroo duraa ennaa jijjiiramni Itoophiyaa revolushiniin yeroon inni duraa sana ennaa dhufee. Mootummaa itti ennaa sana jijjiirame nuqusa wajjin ijaarama warra Ameerikaa turanii fi jijjiirama sana hin jaalanne meeshaadhuma Itoophiyaan irraa bitatte waan tokko tokko iyyuu dhoowwate Sumaaleen ennaa sana Itoophiyaa wajjin lola kaaftee ture ennaa sana jalaa qabee namni baay'een otoo namichi kun ennaa sana meeshaa Ameerikaa dhoowwachuu baatee mangistuu Alamaaraam nagee Soviyeetii jalatti hin galu. Jeedhanii warri aadaan jiru tokko sagalee guddaan lammaffaa immoo gara sagaltamaa sagaltamii tokko ta'uu danda'a. Mootummaa Itoophiyaa kana hunda sana warra gurguddaa jiranii abo'oon jira warri dahaaf jiran tokko meesoonii fi yaabbaan kan keessatti qooda fudhatan turan yeroo oolmaa akkasii kana walitti qabee mootummaa wajjinan walitti fida jedhee kaartar seentarii teessiseetu ture. Yaalii guddaa jedhamu godheetu mootummaanis karaa isaa deeme warri mormituus karaa isaanii deemanii wanti sunis hin fashalaa'ee namni beeku isas yaadataa jechuu kooti.
Profeesar Mohaammed Xaayiroo immoo as Yuunaayitid Isteets kutaa Teeksaas kolleejjii Koolinsitti barsiisaa fi ogeessa dinagdee kan ta'an bara 1980 keessa siyaasa Itoophiyaa keessaa tasgabbeessuuf yaalii taasisuu himanii ergasiis hojii.
<tos-> Hordoftoota keenya qopheen armaan olitti dhageessan kan Jimmy Carter Itoophiyaa keessatti hojiisaan hojjetaa turan ilaalchiseeti. Dogoggora uumameef dhiifama. Qophiin keenya har'a kanumaan raawwata. Kanneen ayyaana waggaa ayyaaneffattan maraan bagattiin isin ga'e jecha waggaa dhuftu qophii keenya kabiroon walitti deebina. Kan isin keessummeessantu Jubee Horaati. Nagaatti bula.